Ate mauli amalala ebitongole ebyebyensimbi omuli zi banka omuli ebitongole ebirala bisabiddwa okuwola abalimi ensimbi ku magoba amasaamusaamu basobole okuzimba enzizi ennene ddala ze bayinza okuggyamu amazzi ge beetaaga mu nteekateeka zaabwe ez'okulima ssaako n'okulunda. Okutaba kuno kukoleddwa Engineer Wasswa Joseph nga mukungu okuva mu Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi ng'asinziira mu musomo ogutekeddwa ekitongole ki Haifa International ogukwata ku kuvujjirira kaweefube aluubirira okutuusa amazzi ku balimi ssaako n'abalunzi basobole okwanguyirwa okutambuza obulungi emirimu gyabwe.
Enteekateeka eno omulamwa gwayo kwe kufuna engeri abalunzi baffe abadiiringa mu dairy farming gye basobola okufunamu funding okubayamba okutandikawo sisitimu zaabwe ez'amazzi ag'okufukira ag'okunywa nga enteekateeka ejja bayamba okudiringa ne financial institutions nga banks bo nga cooperatives bafune support okuva mu banks ezo ku interest rate entono basobole okutandikawo sisitimu zaabwe n'ebirala byonna byonna bye beetaaga okulaakulanya cooperative zaabwe.